lata de maccudo ananawi dum wonno ko neddo kire wane goto les region kay cede wide
ibe jogoro min hononni dabaji ni hakki fuf mi gala indude sukabe amen sabbi e wi mabbe indeji maccube naccirti indeji mabbe kambe no muy fu non sukabe mabbe jogoroto fay mobbe amen be dubbe chapande jenay e ko fawi sato jati be piambe fay hunde yeltata hen
yimbe hewbe hono makko ko jidde handen fu yondim inede ko lati fu maccube yogabe dum wela dum ben ko jelato fa handen do heddirade ni hono be himbe anan godi le mali kanye en niger fu abdullahi mako jokko horete med walde gonde le mali humuninde habure e margal wonko halne en seeda do mun
ngo jati sato men tayko hono dido buri fufu le lam kayo bedo kay hulti wide gila ko kambe e marbe mabbe be gondi ti dala fuf be keba junde bedo denno be bilti sanne e maccuka ko mabbe
ko sabbi bini do na heewi dum wonno ko honjoto be yogabe kuliti wide isa aye andino kabar ne da ko mo leydi niger
kalken kiyenne
neddo rimado alhaali mo e mudun hollama wiide goddo hani gollande o fi neddo goddo denno faysu jumun totta bumtare mudun wawata fi hinnade dum sabbi o wafi hinnade hore makko neddo tan jogotomo denno ke hakkilo kanko kay kala ko gollata yo leewi marro makko
faabirade jawdi ana wawi wadde faabe bamiraabe maccube daña ko mbaawi waɗande koye muɓɓen ɗum wonno ko Bara Mamadou holliti wiide o won e walde humaninde hakkeji ɓiɓɓe adama en to Niger to
min milla wiide ana hani miljuji hertaɗi ƴewtene ɓeɗo yimɓele ɓe jalla ɓe mbawa hinnade koye mabɓe ɓe kinno ɗum golle mo keɓal woni e muɗum ndenno e dow faaba lamkoɓe ɗum ɗon wawi jaati humcinede hoore yalla goto foof ana wawa hinnade gurna muɗum no yiɗiri e nawtarade hakkeji ɗi o handi
maccuɗa ko an heddi fa hannden le leydi Niger faysi tawa sare ɓamam illa 2003 hadde o golle ley mali ka sariya hadde ɗum ana dusa ley bureauji illa 2003 haɓantoɓe hakkeji ɓiɓɓe adama en yogaɓe kuliti wiide yo ɗum rafilami o ummanade ɗum noon
ndeɗo yewtere na jeyda e yewtereji dow kabaru margal ley sahel ngel e studio tamani leydi mali e studio kalangu leydi Niger ndenti dawrdidde